onisha tamani, niwe na wewe kipenzi. Sitai, usiniache njiani, nije ni mwage machozi. Sitai, ohani, nisijutie penzi langu, nachukuomba kipenzi, unitunzie utu wangu. Ili kwingine nisitamani, unikumbate na mikono yako, wakikusema kwa ubaya, we ficha mazuri yako. Mana sikuize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza.
Leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutamana.
Mana sikuize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza.
Leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutatengana. Safina wangu, mimi napenda ukideka, kikuona mimi roho yangu kwatu kicheka. Dorido, safina wangu, mami napenda ukideka, kikuona mi roho yangu kwatu anajikuta kicheka.
Ata uwe na kidoti na uzuri wa dukani, anicha msingi pumzi, ata kilema nae pia na thamani, hawe nitunzie mapenzi. Wanaokuja na Corolla na Maplado, hawaoni washenzi. Si tumepata tumekosa kamirigado, usinimwage machozi. Ili pengine nisitamani, unikumbate na mikono yako, wakikusema kwa ubaya, we ficha mazuri yako. Sikuize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza.
Leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama
mana sikuize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza.
Leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutatengana.
Dorido,
safina wangu, mami napenda
ukideka,
kikuona roho yangu kwatu anajikuta mkicheka. Dorido, safina wangu, mami napenda ukideka, kikuona roho yangu kwatu anajikuta mkicheka.
Anajikuta nkicheka.